Maduka tisa saluti. Osh. Dua. Come on. Ha. Wanna make it blah blah. Wanna make it blah blah. Wanna make it blah blah. Yeah. And you.
Fake no kwenye hizi harakati, ujumbe unapiga chenga levo za kuvutwa shati. Mapenzi yana tamati, ila idea makapi. Wajenzi sio kalabati, sifa ukiwa hayati. Wakati kuta maandishi uchuki ubaoni futa. Kipi mnatafuta pesa ukiki za sharp shooter. Nageza, hapo urekibishaji magereza. Forever ubabaishaji, hauna pa kupenyeza. Kuwapoteza kitefaki, mitikasi ni feza. Ukijongeza wabatu usoni wanakupongeza. Audio mkotizi lakini kichupa sauzi. Video queen easy bila bikini wara blouse. Zalawi nalalua nizamu pasipo usawa. Nikizaza adam bado analubuniwa na awa. Wadau wamekuwa mtimkavu sio chimbu wadawa. Maduka tisa na pagawa. Sahala na chachewa saba mara sabini ndo bawa. Hip hop ndio bawa. Hip hop ndio bawa. I'm set.
Tambwana muda vimekwisha vimeo. Na keketa dinga viva. Machozi kajendi wana froza. Maaba kama kiuno chale zime ya kida boda. Nisha funga mipaka ni mingada wajua kichanga na kabizi mikoba. Hizi gemu ni vosago seto duzi pambano. Ligi zenu ndogo mechelewa kota meno. Ipapu kwetu rhyme after rhyme. Hapa ni ngumu tu all the time. Zaini kuka ni mekondiwa kwedu disha misingi. Najwa ntakataliwa na hizo promo za vipi.
Chest game sorry matakoni chini na rubber tone mkononi nimeshika microphone. Najua MC tupo wengi, wengi wana mambo mengi, wengi wanafuata mkumbo, wengi na kuvimba matumbo wauza sura. Wanajimbisha loimbo ajisemeshe aliosema. Watumwa wa media na tafuna wanatemwa. Wengine mtoko wa una tetesi za kukuna palakati tu. Kama kensolo wiwa Makwame Nkuruma. Salute, salute, the record salute. Na wana kwechi kamanda salute. Ramse msera salute. Saka saka salute. Beto mangati salute. WFB salute. Kunta salute. Zuri nyima salute. Manyirizu salute. Maduka tisa salute. Salamanza salute.